and Jews, you are the mix with DJ Loans. DJ Loans. Mambo Mbaya.
Vicky Bandas.
Yo, yo, what's up, people? This is CEO Bandas on from Bandas Empire. Chilling out the baddest DJ from 001. DJ Loans.
Representing Christ Jesus to the fullest. This is DJ Loans.
Yeah. kiganja ni umenichora. Kila siku mimi ni baki na wewe. Siku mbukia zamani meifanya historia. Machozi yangu lifuta zile enzi nilipolia. Yule yule ale tuliwa mafasi akatemewa na mate. Yule yule ale pigwa mijereti ndo Yesu wangu. Yule yule ale tuliwa mafasi akatemewa na mate. Yule yule ale pigwa mijereti ndo Yesu wangu. Basi shukurani zangu,
shukurani zangu sikurudie.
Ulikonitoa ni mbali sana,
shukurani zangu sikurudie.
Amengine siwezi sema ye,
shukurani zangu sikurudie.
Acha ninyamaze mana upendo wako umenisii.
Shukurani zangu sikurudie.
Taji, taji, kila siku ninakuhitaji. maisha yangu baba, na kuita wewe sana, mradi niwe nawe baba yangu wewe
pamoja na wewe, ninataka pamoja na wewe Bwana, pamoja na wewe, nawe pamoja na wewe, pamoja na wewe, ninataka pamoja na wewe Bwana, pamoja na wewe, nawe pamoja na wewe.
Nipitapo kwenye bonde la mauti mie, ai sitaogopa maana uko na mimi. Napo mapito yananyandama, mazito yananikaba, matatizo yanisakama. Unayetenga njia pasipo na njia, hakuna cha kukuzuia, we unanijenga pasipo na nia. Unayetenga njia pasipo na njia, hakuna cha kukuzuia, we unanijenga pasipo na nia.
Kwangu Yesu ni kama moto, nimekukimilia. Oh, hear this. Oh, hear this. Oh, hear this. action, cause it's so born again. Cause I'm so born again. I'm into action, action, cause I'm so born again.
Just spreading the word of Jesus.
I'm into action, action, cause I'm so born again.
I'm so born again.
I'm into action, action, cause I'm so born again.
Just spreading the word of Jesus.
Kuna vile presta menipa direction. Maisha ya usawusi na wicked intention. Alileta best dunia ni no tension. Kuna vile mina wetu wetu. Kuna vile presta to love and affection. Moyoni sina doubt ina mpa attention. Alishinda life akalipa na action. Doko manda mina wetu koku. Anatupenda dadi. Sifa utukufu kwa ke. Yeah, yeah. Alilependa mimi. Sipa wawa.
Action, action, cause I'm so born again.
Cause I'm so born again.
I need to action, action, cause I'm so born again.
Just spreading the word of Jesus.
I need to action, action, cause I'm so born again.
Cause I'm so born again.
I need to action, action, cause I'm so born again.
Vile Christ wa imani ya ponya. Viwete watendea na vishoku wa ona. Na zile Christ wa kujo wa ona. Kawa hida 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 hida.
Me if you can remember, yeah, 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 yeah. Takuishia we, ewe ya we. Nikiwa na we, tapajuka mwewe.
Takuishia we, ewe ya we. Nikiwa na we, mambo yote ya
Jikamba, mbali nimetoka sina shaka. Oh yeah, we ni mwamba. Every time when I think of the grace, so I wanna cry. Lord, you really, really love me. Unconditional.
Kumsifu ndiyo zetu, kumsifu. na bado marafiki wana pretendi, wana pretendi. Ndugu wa karibu wana kusema sema vibaya, ndugu wa karibu wana kuwekea uongo. Awajue unachopitia ae, unachokiona ae. Awajue unachopitia ae, unachokiona ae. Mungu yupo na hajalala kamwe. Mungu yupo na hajalala kamwe. Ni mapito tu yanapita, Mungu anatulinda. Ni mapito tu yanapita, Mungu anatulinda. Hata kama umefinyiliwa wewe, Mungu anatulinda. Hata kama umefinyiliwa wewe, Mungu anatulinda. Ni mapito tu yanapita, Mungu anatulinda. Ni mapito tu yanapita, Mungu anatulinda. Hata kama umefinyiliwa wewe, Mungu anatulinda. Hata kama umefinyiliwa wewe.
In the beginning, there was a word, and that word at the same time was God. He used the word to create the world. Even the first man called Adam. Please people, think before you talk, and be sure of what you want to say. A small word can divide this nation and destroy what we have worked for. Help each other, no matter the tribal color. If you kill me, who gonna be there for you tomorrow? We don't have to fight, let's love each other. You and me, your mother is my mother. You and me, we want love. You and me, you and you, you and me, we want family. You and me, let's go fighting, 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 and I need to be with you and me.
Nimeona ukitenda unatenda. Fanya fanya tena, fanya fanya tena. Nimeona ukitenda unatenda.
Najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri.
Let's love for the girls and soul to the body. Let's love for the girls and soul to the body. What? She's showing up. She's showing up. She's showing up. She's showing
up. She's Najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Na sufuria zangu lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu lazima iendeshe kari siku moja. Na hii miguu yangu lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu lazima watani heshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa meto one day. Hata furaka spalka meto one day. Kuna vile vitu zitakuwa meto one day. Kuna vile vitu zitakuwa meto one day. Kuna vile vitu zitakuwa meto one day. Hata furaka spalka meto one day. Kuna vile vitu zitakuwa meto one day. Hata furaka spalka meto one day. Wasasi wa bibi wape banga kaende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende. Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara.
Hata kama mazuri yote sitayaona hapa. Najua, siku moja nitamuona papa. Hata kama mazuri yote sitayaona hapa. Najua, siku moja nitamuona papa. Najua, nitaona mazuri.
mazuri. Najua, najua. Nitaona mazuri, mazuri, mazuri. Nitaona mazuri, mazuri, mazuri. Nitaona mazuri.
Maombi yangu anayasikia, ina imani atanichipia. Wanonicheka na kunichukia, nitashinda watashangilia. Maombi yangu anayasikia, na imani atanichipia. Walionicheka na kunichukia, nitashinda watashangilia.
Ona jina, akanibadilisha jina,
jina.
Na hekima, anipe bila kupima.
Samu usoni, hey, tegemeo, sikuona maishani. Nikashindwa, endelea mbele. Halilofanya, nikwame kule.
Kwa hiyo hiyo bahari ya Shamu akaua Farao na jeshi lake. Hiyo yote ni Mungu wetu mwenye nguvu. Meshake, Shadrake na Abednego kwenye tanuru la moto. Mtu wa nne akatokea, wanadamu wakashangaa. Daniel kwenye tundu la simba, simba hawakumzuru. Tukulinganishe na nani? Tukufananishe na nani? Mungu wetu haulinganishwi na chochote baba, haulinganishwi na chochote. Wewe ni Mungu baba. Haleluya, haleluya. Fahamu zako si za wanadamu, haulinganishwi na chochote.
anatamani ufe. Pengine bwana we tulipewa gasura. Mtu akikuona akalinganisha ufanani, wewe unadhani angepewa oksijeni. Yangu angeminya, angeminya nifie mbali. Wewe unadhani angepewa kesho yako we. Kwanza angefinya, angefinya ufie mbali. Ila Mungu we hajui kukosea, ametupa thamani tulioitwa vikaragosi. Ila Mungu we wingi wa huruma, ametupa vicheko, vicheko bila manoti.
Na penye nimefika na tarajia yale utatenda.
Na shanga vile wema wako wanizunguka. Ni salama nikiwa nawe sitasumbuka.
Niseme nini baba, moyo wangu kwako shakwama. Kwako ni sambaba wanikamilisha.
Wanitosheleza we, wanimarisha we baba. Katika mapito yangu kwako ni salama.
Hapo sio mwisho,
sio mwisho.
Ndio mwanzo.
Hapo sio mwisho, sijafika tamati. Ndio mwanzo.
Supernatural, special. Wewe ni Bwana, tunakuinua. Umesifiwa milele. Lord, your love is incredible.
You are the one who just gave me everything. Lord, you took me in as I am. You are the air that I breathe every day. I try to please you in every way. All that is left within me is to serve.
Mr. Seed again.
Cowboy.
kunde. Nimezunguka kote sijaona kama wewe. Ah, walitaka nipotoke. Nikuache wewe nibaki mwenyewe. Ah, hila ni wewe. Yesu nabaki na wewe. Hey baba ni wewe. Baba umejawa na neema, neema, neema baba. Umejawa na neema, baba. Umejawa na rehema, rehema, rehema baba. Umejawa na rehema, rehema zako zanitosha.
Oh yeah. Nakutegemea wewe, nakutegemea wewe, wewe. Nakutegemea wewe, wewe.
Nikilala nwe na company. company. So God, they make me give away. 2020 in my head. I just wanna bless somebody. I just wanna. So God, they make me give away.
Thank you. kisha kwa hayo nitakupa sifa. Kabisha lango na weka lifungua.
Fire.